your story, Amaziga. G and L Zamba, they get a storyteller. Listen. Omukolo ku switch ogusajja ne kujjako ettaala oluki lw'eggala nga takyasobola kuluggula mweno firimu tulaba omwana ow'obuwala ng'ali mu loogi n'erisajja erikulu eritatya kuswala tamwagala naye olw'okubanga gula omwenge mu bbaala ate nga baby girl be banaabaagala ennyo obutaala yamuweza wiif n'amuweza bitepala kati amugamba nti ke kaseera okusasula ekimukaabya n'amazigo okugatulula kyekisajja kyenzi nnyo ale tekyambala headmaster ogenda ekooti yo togyerabira nakugamba nti noyita mu maggu agajja kukwagula weerabidde bazadde be abakuwererera mu kasiisira ne bakugamba nti no ku bitabo kwobeera oteeka essira nga tebatwalira birango bya siriimu banyiga amasira zentunulira taata w'omuzeeyi ne musaasira ne ntunulira maama we yakuzaala ne musaasira nga bombi bakaaba nti nekuba omunaku yonga tekya muwala waabwe omu natuulanga naye mu lekitya nga tisiina kyabbagamba nga ndaba ovudde mu pikitya gwe gwe baali babaliddeko nti no balifuna bright future ne kati batunulira kofini yonga ekkirira ezzira kumwa amaziga gakkirira ku feesi y'omuzeeyi ng'akaaba n'awanjagira eggulu n'atulika mu kikondolo ne mugamba yenne yagamba nti omusajja takaaba maziga yali tamanyi kyayogerako GNL Luka embeera y'obudde etandise okukyuka ab'okukyalo batandise kumusoma nga sitiika nti no yeebise mu ssuuka simanyi oba anasuuka simanyi oba anaayimuka yali DJ nga nze oba nga ggwe yazaalibwa kyaggwe yali akuuta tantebos gakyangwe he had everything going his way mufubuka mulungi nga buli muwala amulwanira nti nowe baabuwe kati bagamba alina siriimu nyama yamuggwako ng'ataba nga kanyama wa mugimu ebiwuka byalina tebittibwa kova vim from the way he looks nobody ever wants to be with him kulwekyo emikwano gy'abadde alina gyonna gigenze n'abamwagala kuba bank account yali egeze weteeke mu ngatto ze kiki kye wandikoze ng'okoze ng'ensi ekuyisa ng'amawolu ge batoze Luka bamusanga yeetuze listen teyamanya nti olunaku siriimu lwali muwanika kalabba olunaku lwe yali nga talina rabba lweyasanga malayika ekansanga kwemukwezo kaunti eza alsba yamugulira sman of ice zaali nnya kaali kaama omuwala n'amugamba nti ye yali mbeerera baazukukaamu enkeera kati laba Luka bw'atandise okuwekeera eyali anoonya essanyu siriimu gw'afunyemu ng'empeera obulamu bwe butandise kalubanga peera takyafuluma mu nnyumba eyo gy'abeera kati akoleza rex okwerabira his incident of unprotected sex as he raised his dream of ever driving a lex obulwadde mumuzinze mu ssuuka ng'ejjibwe eribeera mu rolex takyafuluma mu nnyumba kuba buli lwafuluma mu nnyumba basonga baseka bagamba ebbugumu ly'abavubuka likakkanyizibwa na biwuka eno ye story ya Luka
bacha kuwana wana kubaba kazo baita munga striker Mbio mofu mitano jamo ulilo linefumu liashaka Nekobe mudu obaka baka Ngonji liranga striker Slim waja kubaka ulilizo bubaka Slim uluanyi senga mgabe waluanyi sabazungu Nene iba mugambe ntina jaya kambe Cause we at war with AIDS people We calling you for backup Oya koye ngomuweka Omuluade seba luacho mugobeka Sanyukira wa muna yenga mutide wa mukakeka Oba muna kuatibuwa majimbi Chitono nyo kutola kunsimbi Muna go kuagala Nge mpaleze zitandiso kusagala Mkubilizo kumire dagala
Assist him The saddest day was when I learned my cousin Tim was a victim AIDS was in his body breaking down his system I did what I could to keep my brother alive in the hood I understood joy only comes from lending a weak man a hand A nation built on discrimination is like a house built on sand I understand that AIDS is an enigma But we gotta find it in our hearts to fight the stigma Reconnect with our brothers like loose lines of Sigma If you got AIDS in your body This song is up for you, ma. Listen.
We are the ones who 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 are the ones
Sometimes living with AIDS doesn't mean the victim themselves. It's you living with a mother with AIDS, a sister, a cousin. Could be a loved one, anybody. Could be a child born with AIDS. Let's stop the stigma. It's every global citizen's responsibility. It's your responsibility, it's my responsibility.